ki on a getinni habaruji suka umma tobe ko nyanya allal on mon halno on ni Farida mamma haddaimi wondi Aisha Hammadu foma
jantan Farida no gonda
sai jantan Aisha habaruji suka umma tobe o gaddan dami jeddir aya
habaruji amen imen puddirade do jangobe gombe gada jangirde ini magbe don gada murtar der lady nyamai nyanne altine jawtude o be don kolla resi beldum ko be nani der yawtore pindinol meden men kalne on suka umma tore jaadu lede yasi ekito golle biddo aga desno hano wakkati umen kantire fijo cioñinol balli hano non no kaliran mami Farida habaruji di men puddire do jangobe gombe gada jangirde ini mag ko nyame ma wala e hejabe wonne on daga debe puddi dum way
hanne lebe didi ko e gola e nyama ko hani der yere nyamudo mabbe ganke be dari se men ketino ko hamani Amadu waddini me secrétaire général ommo yere jangirde dende e mag
dum wadi lebbi didi ko min nati jande ba goto amin woni wala no toja der e miggodo nyamdu woturdu min goni mi den gaddane nyande funa ko wadi lebbi tati misali nyebbe kambe nebban dan wala albacce e tonka min kokke nyiri kuskusu ndi watanaka lio min garay garbinde gomnanti kan wonno wallita nokku to min nyamta do nenne miden kani nyamminede hara heba min njangira no haniri
fojo ni de labi on be jangino be ni matsolaji ko e jidi lokaci mawtare ga dado ni idudi senne
nonni non Farida ba kulla den e roni be kanta e majje fajon gam be darde fajon semen kettino Hamani Amadu
actuellement comme vous le constatez il n'y a pas encore
e hala ka kalten ka jande wala no wada der e mig gan jangino be men adake yaade murtere wodi du min pamay sababu majju miden tawa lebbi jeegom komin dada famin kanta jande ko dubi ujinaaji di sappo e jeetati yaade sappo e jeenay dum fadde miden pudda ko dubi ujinaaji di sappo e jeenay dum yaade dubi ujinaaji di e laso min dada Amadu kadin to kollol jande don gam hitande funa jangino be men jamtu ceede mun kollol jande ko dubi bittidi din heba jande den fudda tawi du rawani faalei hantode avril nom janginobe men joba cede mun kollol jande janginobe ben kasin adi faddade jande jeegom leru je bandiraabe amin jangobe ben do wakkati on hejanta dum e ngada kollol jande mun e pondita dereji mun e ndeso adi to enda anabu ko kepta derol jangoyde
nonni non sukaabe umma torbe nyamay kan gadi sigilaji di
kantol aseri ko kontal leru fu e jaha e ga taroru mabbe ga e jaha der garije reedu leydi Niger fu e jaha e gi o yere ko bodi ga e heba e onta yere ko hobbe garta ga a chomtiri der gari Niger ga ca be dal semen cettino ko Halima yi ime ini
na explorer le site Boubon
men nangi nokkuje Boubon men nangi nokkuje gon jahoje bangabana yaha dune menu dum fu koyde non men jahata dum ido beloji wakati gon no wodi to beloji yahata fu koyde nino men jahata tum imen gondi kocobe fotoji chagal ame ibe koca fotoji din kewdi be bojjinadi himbe heba pama leydi Niger no wodi ko cewe ko wodi sanne ko yilo tobe duniyaru yidi anna Niger i heewi ko ceewe sanne imen gada sigilaji di hano hawju der kero leydi fu sukaabe umma tore be keba e gari nyamay heba nafo
yon
kuma semen nata der yewtere pindinol amen men kalne on suka umma tore mo leydi Agadezki etedo Ali Ibrahim
nanino Aisha Ali Ibrahim ni mo buri dubi waranza amma suka no ciwede greg libi wari onti gollirde mo don ada suka umma tobe ko gari Agadez ganta bobbe da semen ketuno kirde de makko on waddini me ni
Ali Ibrahim wada dubi jey libi ton enda wono mo ekkito kolagol pineje handen o warti der wuro makko Agadez to rima do o jojjini du konna goldirnde hore makko do fi kolagol pineje den enda Ali Ibrahim no filonto en ne wonno warin gurdamudo
je m'appelle Ali Ibrahim
indam Ali Ibrahim
duubi woronja do agades mi jia mi dewli cukabe an dido duubi joy gadumi libi tonke bumi cede ko wadi sodi arede mido gollira der golle am dedu mido tawda wallidobe wombe ekkito dido goto mabbe fu wujune jeegom mi yobata dum lewru sa donna amin gotan de guleki wadi ko hite kuran hejorta himbe mido hollita du sukabe ummatore ekkito duubi didi tan keji neddo wawa golle wara golla nafa hono
de nos jours seul le travail paye
mama ali kandu suka makko no endan gollido e makko
shekara ta goma zaman tare
duubi sappo min gadidi he makko dalila makko du wadi ko mi wawi gollidol arede yettore allah mi wawi golle de sanne miden kebadu dan der majje mi woni mido jogi sarobe
ina alhamdulillah on gudi ma allah
ali ibrahim hande non heba ko huntoto haaje mudu fu e do golla nga wonna wada kolagol pineje den endan tiagal mo du o wi'i min o wurtini kasendan gollure wande latinde pineje e motaji kany e moteje kanyon ko mojjinte ko lati du konan suka makko goto kanyon ko alfini dum
men jaha men atan der habaruji latol bal
habaruji amen didi latol bal men puddiraidi dolal ko fifa adi fedde latol bal non ko lewru october ko dub ujunaje didi sappo e jenay gada be gadi latol bal on be gari de kambe ma himbe leedi zambi gada majjum fedde centre afrique nyami be niger ne fajoni be dira yeso darike non no wowi der hemre e jeedidi
nanino aisa hanne balde mabbe tatabo ni ko jehade nyamugo championa ommo liko garije ko sukabe umma tobe gade do jaddira aya may don gatta berne men chaba men nyama darogal kinki wooto hande garije onko Paris Saint Germain onko Real Madrid kasen FC Barcelone e FIFA dan itoto dare lamgol gongo sukabe latobe bal kabbe waranja inde mabbe in wakata nyamugo darogal gongo latol bal ko kangi
men kantane o habaruji amen kuskaabe ummator mi yetti ketinaaki on kettini men yetti ima fadirida ko ballerdaame men kanti habaruji amen.